Palamenti ya Uganda ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu era ezzeemu nate okutuula okubaganya ebirowoozo n'okuyisa ennambika y'embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 emanyiddwa nga budget framework paper. Budget framework paper kye kiwandiika ekitongole gavumenti kyesinziirako okuwa ekifaananyi ng'embalirira y'eggwanga bw'enaafaanana era nga kisindikibwa eri paalamenti mu December wa buli mwaka. Obukiiko bwa paalamenti bwetegereza emiwendo n'entemantema y'ensimbi gavumenti z'ebeera etadde mu mirimu egy'enjawulo. Entebereza y'embalirira eno ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 eweza obwesedeze trillions 69.39 ng'ekendeddeko okuva ku trillions 72.376 ez'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Alipoota z'obukiiko bwa paalamenti olw'enjawulo eziva mu kwetegereza embalirira eno ekyali mu bubage zigenda kwanjulibwa eri paalamenti eyawamu era okusobola okubaganyizibwako ebirowoozo, wabula nga waliwo obutakwatagana wakati w'embalirira eno ekyali mu bubage n'enteekateeka y'eggwanga namutayika emanyiddwa nga National Development Plan. Gavumenti kwetambuliza eggwanga okugeza ebyentambula n'enguudo National Development Plan nya bye yalangirira okussa mu trillions 13.64. Gavumenti yabitadde mu trillions 6.575 zokka. Obukulembeze n'ebyokulonda National Development Plan bye yalagira okussibwa mu trillions 10.91. Gavumenti yabitadde mu trillions 9.24. Ebyobulimi n'okugata omutindo ku birimibwa National Development Plan eragira oba yalagira okusibwamu ensimbi trillions 5.368 byasiddwako trillions 1.47. Amakolero ga National Development Plan era balagira okusibwamu ensimbi trillioni 1.257 mwaka gw'ebyensimbi oguja 2026-2027 obula gavumenti yagataddemu 2.53 kyokka n'ebirala bingi era nga tujja kuba tubikutuusako wano mu mawulire gaffe agaddako.